bagonza ya gambie lwachi befula ebusa lwachi befula abantu befula ya kusubize nkera yechusa lwachi befula ebusa lwachi befula abantu befula ya lya kwagale nkera yechusa oyayogerange nyonza asinge satyo kwefula nemutula nonyumya ensonga je bigwero genda kwesuza gwe nonyweza nalinye ddala atuseyo nasike ddala wamwesize nomu omulimu wali wa bosi erinnya lyonona mukwano gwoyo mutestinge era n'omupyoyo muvetinge tomulinda kubibwa omwenge olwomanya nti alimwekona lwaki befula ebusa lwaki befula abantu befula yakusubize nkera yechusa lwaki befula ebusa lwaki befula abantu befula yalya kwagala nkera yechusa omwagala mulimu kwemula tagamba bwakumisinga tagamba bwakuchitinga nebamukubira n'abamyutinga teyakulabya tajakwetaaga mu byalaavu yona jayetala nakulekeyo nga weyiya n'omutima gwo nga gwesuba okozesa mutima omulavinge naye n'amagezi gayuzinge ekyo mukwano kino otinge taligamba lwakyuse essuula lwaki befula ebusa lwaki befula abantu befula yakusubize nkera yechusa lwaki befula ebusa lwaki befula abantu befula yalya kwagala nkera yechusa buli kyokola tekibagambanga bakisange eyo bakyekange n'emikwano gyegyo gisengeje oyo gwosuza yalin'ekyambe edisitensi gikipinge bwobewala bwofuna eddembe atategedde kalipitinge kanakayimba kabeere ngombe